nga tuvudde y'ekibuga eky'Embalala kikedde kubeera kya bbugumu nnyo olw'abantu ab'enjawulo abakedde okweyiwa mu kibuga kino okweteekerateekera okwaniriza Pulezidenti Museveni gy'agenda okunoonya akalulu olunaku olwaleero. Pulezidenti Museveni wakutalaga disitulikiti y'Embalala n'ekibuga eky'Embalala era ng'abaayo bagamba nti beetegefu okumunoonyeza akalulu mu ngeri ya kyalo ku kyalo, awo n'asobola okuddamu okuwangula akalulu kano n'ebitundu ebiwerako, era abamu ku bawagizi aboogeddeko n'omusasi waffe embeera eno bagitepuse bwe bati.
Abakyala Abasiraamu abambala Muslim Women Focused Development Cooperative bamufuna mpola tuongedde tuvuddeyo okukakasa pulezidenti tugenda munoonyeza akalulu ne strategy yaffe eri unique eya door to door, mosque to mosque.
Disitulikiti eno y'Embalala erimu amagombolola 11, emiruka 46, ate nga n'ebyalo biri 359, era ng'eweza obungi bw'abantu 17,349, kyokka ate ekibuga eky'Embalala kyokka kirimu amagombolola 23, ebyalo 186, era ng'omuwendo gw'abantu abawangalira mu kibuga eky'Embalala kyokka bali 246,225.